Blazing it up. This is DJ Summer DZ.
Tafakari ni mara ngapi nimekuomba tutoke, but you said uko busy. You're so jealous, jealous. I don't pick one little call and you put me on blast on the ground. See moves, I need me, baby.
Kila saa nikiwa nawe I feel alright, kwa sababu nanifaa. Unaponishika nateteme, baridi joto nanipaa. Silala usiku na wewe, se usingizi wangu we baba. Some cause I میتونی وانی تره خلاگی.